Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'America. Ijwi ry'America rigiye kubagezaho ikiganiro muri isanga ku Ijwi ry'America. Abatwumva kuri mikro hano i Washington muri kumwe na Etienne Karekezi. Iki kiganiro muri isanga ku Ijwi ry'America muri bake gikurikira ikiganiro cya dusangira ijambo twagejejeho ejo bundi ku cyumweru. Ni ikiganiro cyagarutse cyane ku murage w'intwari President Nelson Mandela watabarutse tariki ya 5 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2013. Abashyitsi twatumiye muri icyo kiganiro barimo Ambassador Karake Kanizio uri i Bruxelles mu Bubiligi. Twatumiye kandi Bwana Gilbert Chondo, impuguke mu bibazo byo gukemura impaka, uri hano muri leta Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twaganiye kandi na Professor Noel Twagiramungu, umwarimu n'umushakashatsi mu bibazo bya politiki mpuzamahanga. Mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika uyu munsi turakomeza tuvugana n'izo mpuguke. Ikibazo nyamukuru tugarukaho cyane ni ukureba niba nyuma y'itabaruka rya President Nelson Mandela umugabane wa Afrika waba ukeneye abandi ba Mandela. Ndahera kuri Bwana Gervas Chondo, ese murebye uburyo umutwe wa ANC wafashijwe n'ibihugu byinshi bya Afrika mu kwigobotora ingwe yabagashaka wake muri Afrika y'Epfo, murebye ubu umugabane wa Afrika ari imitwe ya politiki ari abaturage ubwabo bashaka kwibohora, mubona inzira ishoboka? Mubona inkunga bakeneye bayibona bate, bayikura hehe?
Murakoze kuri icyo kibazo. Hari etape zikomeye cyane ANC yanyuzemo. Icya mbere, bamaze kwishyiraho mu 1927 bari bafite umuperezida wayo wari icyo gihe witwaga Gomeza. Yaravuze ati muri icyo dufatanye n'ishyaka ry'abakomunisti, ndashaka kuguha urugero rwo kugira ngo abantu bafatanye. Abandi baravuga bati umuntu yasaze, ndetse baramaratora baramwirukana muri 1933 baramwirukanye. Ubwo noneho bamaze kumwirukana ANC icika intege irasinzira. Yongeye kubyutsa umutwe muri 1944 ari ubwo hajeho urubyiruko rwa ANC. Urubyiruko rwari rurimo ba Mandela, rurimo ba Walter Sisulu, rurimo ba Henri Batambo, nibo baje barongera barayivugurura yongera kuba ANC. Ibyo bivuyeho ne nakubwira ko leta yacu ikomeye. Indi ya kabiri ni uko icyo gihe nabwo yakubwiye muri bya Sharpeville bamaze kujya kwica bariya bana, hajemo abazungu, abirabura, abazungu baravuga bati natwe tugomba kujya kurwanya, gufatanya tukarwanya iryo vangura ry'amoko apartheid. Ariko mu muryango wose ntabwo inguru ingufu zikurura zijyana inyuma, harimo abirabura bavuga bati ndashobora kuba twabangikana n'aba bantu. Abari bafite abari bakomeye barakomeza, bituma baza kugera aho ngaho yakubwiraga bimukiye bakagera muri za Tanzania. Inama yabereye murongoro muri Tanzania muri 1969 yarafashije cyane, kuko bavuze ati tugiye kugura noneho urugamba rwa politiki, dukure noneho rwa gisirikare, kandi yemeza noneho kuba agiye kwakira ku mugaragaro abatari Abanyafurika. Kuba baremereye gufata icyo cyemezo cyari ikintu gikomeye cyane, kigaragaza ko ubufatanye wirengagije ikintu nangiye kwita nk'ubuheza nguni bigira akamaro cyane. Noneho rero ndagarutse kuri icyo kibazo cyawe, sinirwe mvuga uko uruhare rw'umugore wa Mandela yagize kugira ngo azafungurwe, abandi bamufashijemo benshi, inama zagiye zibera mu mwiherero abantu batazibona, ukuntu uriya Peter Butabare wari perezida wa Afurika y'Epfo yari yaramwakiriye buryo muri 1989 mu bwihisho ari kumwe n'abashinzwe za sekurite ze bakivugana, ukuntu yavuze ati mureke aho kugira ngo mumfungure ni mubanze mufungure bagenzi banjye nzafungurwe nyuma, ukuntu bagize Imana uyo nyine Bota, ukuntu yavugaga ati ninde mukamufungura abantu baragira ngo ndi umunyantege nkeya. Icyo nshaka kuvuga rero muri uyu kwibohora kw'Abanyafurika ku cyo kibazo kigarutse warumbajije, abantu bibuhari ku rugamba rwa politiki ntibari bohora ku rugamba rw'ubukungu. Igihe cyose batari bibohora ku rugamba mu rwego rw'ubukungu ni ikibazo, baravuga ati dufite independence mu rwego rwa politiki, kuko abenshi n'ibyo bihugu bikomeye bibakoresha mu gukandamiza noneho gukoroniza ibyo bihugu byabo bakoresheje ingufu z'ubukungu. Ugasanga igihugu gifite umutungo kamere, uwo mutungo kamere kugira ngo uze kuzamura ubukungu bw'igihugu, ugasanga urakiza bamwe muri icyo gihugu bake cyane cyangwa se aravuyemo ya menshi akajya guhiza ibyo gukiza ibyo bihugu biturutse hanze. Ni ikibazo rero gikomeye cyane kugira ngo Abanyafurika bazumve ko bagomba gukora bakorera Abanyafurika ubwabo, aho gukorera ndavuga inda zabo, aho no gukoreshwa naho no kwemera kubikoresha byabo ngabo bafasha gusaba umutungo.
Muramfashije Bwana Gervais Chondo kuko iyo ngingo rero ngiye kugeraho njya kuri Professeur Nobel Twagiramungu kugira ngo Abanyafurika bwana Twagiramungu bazumve ko bafite ubwisanzure ukwishyira ukizana, hakenewe abandi ba Mandela.
Nibyo koko hakenewe abandi ba Mandela, ariko bisaba nyine kugira ba Mandela benshi wa mugani, kuko kibazo kunda gukomera kubona no kugira abasimbura ba Mandela, kuko Mandela nubwo tumuvuga nyine yabaye igihangange kuko tuzahora tunamwibuka, ariko Mandela yashoboye gukora ibyo akora kubera ko bari ba Mandela benshi. Kuba bari baharari benshi kandi bumva ibintu kimwe, dukeneye ba Mandela abandi rero, ariko ikibazo ni ukubaha kubona nyine urubuga bakoreramo no kugira ngo bagire. Ni ibintu byinshi bisaba, ariko nka Zerivara yubuze ati hari ikibazo cy'ubukungu. Ikibazo cy'ubukungu nanone ikibazo ntabwo ari ubukungu, ikibazo ni abantu bacunga ubwo bukungu. Ikibazo gikunze gukomera kumenya aho tugana, cyane cyane muri Afurika, wenda ubwo niba tunabikomojeho twareba izi ntambara ziri kubuka hano muri za Mali, muri za Central Africa, turazibona intambara ziraho, hari abarwana mu gihugu n'abatabara kubera impamvu nyinshi, tukabona nk'Ubufaransa burajemo, hari intambara yo muri Sudani. Ngirizaho niba Sudani ni igihugu umuntu yavugaga ati ni abantu bakandamijwe na buriya butegetsi bw'ikaritumu, umuntu yarazi ko naho bagize igihugu cyabo bagiye kukigengaho, ariko urabona barakirwaniramo. Ziriya zose rero ni isibaniro ry'imbaraga nyinshi ku isi, kubera umutungo ifite, kubera n'abantu twebwe n'abaturage baho mu by'ukuri tutarabona inzira yo kwibohora koko, cyane cyane kwibohora ibitekerezo bya gikoloni n'ibitekerezo byo gushaka kubona ibintu vuba vuba udatekereza ejo hazaza. Ntitwabura kurangiriza ku byabaye ku bandi bayobozi tuzi nk'aba Kadafi bagiye bategeka imyaka 40, ariko wajya kubona mu myaka 40 intambara ya kubuka, ukabona bari kumurwanira ninde n'abana be ntibari muri guverinoma, ukabona nabo bavugizi b'igihugu. Ubutegetsi butubaka inzego ntibushobora kurengera igihugu, igihugu kidafite inzego gishobora nyine gutera imbere.
Ni ikibazo gikomeye cyane, navugaga cyane cyane Afurika, ariko nishobora guhera kuri Afurika y'Epfo nkavuga ndetse nyuma ya Mandela Afurika y'Epfo izakomeza umurongo waruriho yari iriho ku buryo izakomeza gutera imbere. Ni ikibazo gikomeye cyane, nange sinabasha kugisubiza. Ambasaderi Karake Kaneziyo, namwe mukurikije ubunararibonye mufite, mukurikije akazi ka diplomasi mwanyuzemo, mukareba imibereho y'Abanyafurika muri iki gihe, aho mubona kubera ubutegetsi bukandamiza abaturage mu bihugu bimwe na bimwe, abaturage mu ngeri zose, ndavuga abakuze, ndavuga n'abana, aho umwana avuka yatangira amashuri ye akumva atazakora mu gihugu cye, akumva atazasazira mu gihugu cye, mbese aho umunyagihugu ateshwa agaciro ke akakabura. Iyo umuntu ahunze no kuvuga ati mbuze ukundi nabigenza, no tukareba tukagira ati ese igikenewe kugira ngo noneho koko abo bantu bazumve ko kuko ibihugu bwabyo ntabwo yagira amahoro, hari abantu bahunga ibihugu, ikizabihindura ni iki mu byukuri? Ikintu mubona cyatuma abantu batongera guhunga ibihugu byabo kubera guhungisha ubuzima bwabo ni iki mwatubwira? Muri makeya hakenewe iki?
Yewe urakoze Karekezi kuri icyo kibazo. Nagira gusa gato ngo ngire icyo nongerera abagenzi banjye kuri iki wavuga guti ese Afurika ikeneye ba Mandela abandi. Mu by'ukuri Mandela ntabwo ari we wabaye Mandela gusa muri Afurika. Ibihugu byinshi bya Afurika biri mu bibazo by'intambara ubu ngubu zagize ba Mandela babyo bigitangira. Naguhingeresha tu vuba nk'igihugu cya Mali, muzi uko kimeze kuri muri iki gihe. Perezida wacyo wa mbere Modibo Keita mu gihe cye bamubonaga nk'uko Afurika decide yabonye Mandela. Kiriya gihugu cya Central Africa ejo bundi cyagabwemo ingabo z'Abafaransa, Mandela yaraye atabarutse, cyagize Mandela wacyo wa mbere Barthelemy Boganda. Igihugu cya Congo cy'igituranyi cy'u Rwanda muzi uko kimeze, cyagize Mandela wacyo Patrice Lumumba. Ariko ibintu biragenda bishira icyo kibazo umbajije cyo kwanzura ibintu bigenda bihinduka bihinduka ba bantu ba mbere bari bashize imbere igihugu n'abaturage bamaze gupfa bakurwa n'abashize imbere inda yabo mbese no kugira ngo baba bategetsi bagaragara bafite ishema ryabo ku giti cyabo ariko bubanda n'igihugu bisa n'ibifata umwanya wanyuma. Ngarutse rero kuri iki kibazo cyo kwanzura ugira utese buriya koko zagenda bite kugira ngo abantu babeho baba mu gihugu babana n'ubutegetsi baba mu butegetsi babeshejweho n'ubutegetsi ariko atari bambona bucya atari babuke kabiri kugeza ndetse nubwo biyemeza gufata inzira bagahunga igihugu. Ibyo bintu birashoboka ariko nanone kugira ngo bishoboke nuko abantu bahinduka abantu cyane cyane abiyumvishamo ko bari mu butegetsi cyangwa se baba bashaka ubutegetsi bakumva ko gutegeka ari ugutegeka abantu kandi ukabategeka kintu. Nibuka ijambo Mandela yavuze afunguwe aho yakoze diskuru bwa mbere yabwiye abaturage ati aha imbere yanyu ntabwo mpahagaze nk'Imana cyangwa se nk'umutegetsi ukomeye mpahagaze nk'umuntu witeguye kuba umugaragu wanyu n'umugaragu w'igihugu cyanyu. Abanyafurika bashobora kuvuga iryo jambo mu bategetsi bari iki gihe ni bake cyane maze rero ntabarambiye twese twifuza ko bantu bari muri politiki bantu bateganya kuzakora politiki mwakwirengagiza ikintu cyitwa urukundo rwanyu kwikunda kwikunda mukabigurana gukunda igihugu no gukunda abantu ubukire bwanyu bukabukire bw'abantu mubereye ku isonga ntibube ubukire bw'umufuka wanyu cyangwa se bwa konte yanyu ari mu gihugu ari mu mahanga aho abenshi cyane cyane mu bategetsi ba Afurika bohereza amakonti yabo akajya gukiza abanya abo muri ibyo bihugu bahishamo amafaranga aho kugira ngo akize irene igihugu. Abantu rero kugira ngo be guhunga ni uko bahumurizwa ubutegetsi buhumuriza abantu nibwo Afurika ikeneye
Ndabashimiye cyane Bwana Gervais Chondomwe izo ngingo murumva zatuma iyi miborogo abanyafurika bahoramo bikava hamwe bijya handi mubona iyo ari inzira yatuma Afurika itungana igatunganirwa.
Ambasaderi Karake abivuze neza cyane ni ibintu rwose byumvikana nkagerekaho yuko kikunze kubura kuri ubu buyobozi bw'abanyafurika no gutega amatwi icyo abaturage bavuga icyo rubanda ivuga haba abo bavuga ngo bahanganye n'ubutegetsi haba itangazamakuru kuko abenshi muri abo ngabo nibo baba bavuga ibyo abaturage bakeneye. Noneho rero aho kugira ngo abari ku butegetsi batege amatwi abo bandi bagahitamo niba atari ukubafunga niko atari ukubatoteza niba ari ukutabafata nabwo byose bushobotse bwose bavuga bati wa mutungo twagarukagaho tuvuga tubagombye kuba abaturage bose wagombye gusangirwa uko umeze bakawikubira kugira ngo barasahuranwa no kugira ngo bafate impamba yabo wende umunsi wundi bahava bazabe barakwema yabo. Ibyo rero bikwiriye kuvaho bakavuga bati reka twumve igikwiye kandi igikwiye ntabwo niba kuri uwo muntu uyobora wenyine bagomba no gutega amatwi iyo rubanda ivuga icishije mu barwanya ubutegetsi cyangwa se abashyamiranye n'ubutegetsi cyangwa se muri itangazamakuru twavuga ryigihe. Iyo rero abantu bavuga bati bakeneye guca akarengane kuko iyo akarengane gahari abenshi batekereza ko bazakavanaho nanone barenganya abandi ibyo uvuga ngo ukavuga uti injustice zavanwa n'injustice niba umuntu yagukoreye ikibi ubanze umuhitane nabo bazabanze umufunge utanaburanye utanagize ate ibyo bintu dukwiriye kuzabicikaho naho ubundi Afurika iracyafite urugendo rurerure igihe cyose abantu batari bumva ibitekerezo nk'ibi ngibi ambasaderi Karake atanze n'ibindi ari ngombwa bwiza.
Ndabashimiye cyane Bwana Gervais Chondo. Profesori Twagiramungu namwe turasoza umwaka ariko amagara niko aravuga natangiye mbivuga nuko iyo umuntu asubije amaso inyuma itabaruka rya Mandela ryagumbye gutuma abantu abayobozi n'abayoborwa bungira gutekereza kabiri ku miyoborere y'ibihugu. Mwakoranye cyane Bwana Twagiramungu n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muvugana n'abaturage bo mu nzego zo hasi mwe iyo murebye ibyifuzo by'abaturage abayobozi mu by'ukuri barabyumva babitega amatwi ku buryo iyi ndoto ambasaderi Karake avuze yakumvikana ikazaba impamo
urakoze Karake zingira ngo akaga nyine Afrika yagumye kuba muntu kwabo bayobozi tabyumva Karake atanze ibitekerezo byiza ariko haragoranye ngo ngira ngo nkore kubyo avuze aravuze ati bategetse muri Afrika barikunda yongera aravuga ati bakwiye guhumuriza abaturage muje kuri ubwo twabivuga mu buryo bunyuranye abayobozi bo muri Afurika benshi bariyanga kandi bakeneye guhumurizwa nibaza ko n'iryo somo hari twakugera muri politiki yo muri Afurika yewe kuba biyanga ni uko bakora ibintu bituma bikururira imivumo hakarindira gusa igihe bazavaho kugira ngo ari bo ari n'imiryango yabo ari n'inshuti yabo ndetse n'igihugu cyose muri rusange bacyore ugasanga ibyo umuntu akoreye mu myaka 10, 20, 30 byose bibaye imfabusa kubera ibyo yagiye akora agenda asesiranya ni nka kurya umuntu ahinga ugenda ugira urwiri ukagenda urenzaho reka amaherezo bikazashoboka mbese bikaba nka wa mutego muto Afurika yetu isomo hanini ifite nuko bariya abazungu bagashaka buhake bashoboye kugirwa iyo nama kumva abantu bakavuga bati ariko nyamara ibiri muri gukora amaherezo bizadusa nuko iryo jwi ryashoboye kumvikana abayobozi bo muri Afurika ikintu cya mbere babuze ni ukugira amahirwe yo kugira ababagira iyo nama abo bayobozi ababegereye abagore babo abana babo abavandimwe babo inshuti zabo abantu bose babegereye bakavuga ati nyabu nibyo muri gukora muradusiga ibara naho hari nicyo kibazo kimwe ni uko bakeneye no guhumurizwa kubabwira ko bategeka nk'ibyihebe baravuga bati igihe nimva aho bazanyica akumva ko kugumaho ari byo bimurinda kubaho roho buri munsi avuga ngo turavuga ngo abaturage twe abenshi nibo bakuke kabiri koko niko bimeze ariko abayobozi usanga nibo bafite ubwoba ahubwo nibo bakeneye guhumurizwa nka kuri muri Afurika y'epfo byashobotse ukucondora bitubwiye ukura byagiye bigenda guhera muri za 1988 bagumya kuganira na Mandela bavuga bati mu by'ukuri kwari kumubaza ngo koko birashoboka ko ushobora gufata ubutegetsi ntimutumare mu by'ukuri ni icyo kibazo ariko kuba waratinyutse kubaza icyo kibazo icyo cyatumye akibonera igisubizo ubutegetsi bo muri Afurika rero abenshi bakeneye kugira ubutwari bwo kubaza icyo kibazo abo bari gukandamiza ubungubu abo bari gutoteza abo bari gucira ishyanga bakavuga nyabuna reka tuganire ushobora kuduhumuriza nawe tukazabaho muri Rwanda muri Afurika tukayibanamo icyo kibazo gikomeye ni uwo murage twavanaha ubu tugiye gutangira undi mwaka twavuga tuti Mandela dusigiye kutwigisha ko politiki ishobora gukorwa neza igakiza bose igaha amahirwe abafite ibibi bakoze byo kongera kwikorora n'abandi kandi igaha amahirwe ba Mandela abandi kuvuka kubyiruka bakayobora ibihugu byacu kugira ngo mu myaka 50 mu myaka 100 Afurika nayo izaba ifite ihagaze mu isi turimo
ndabashimiye cyane Professor Twagiramungu Noel nagira akantu gato cyane rwose mbasaye mwese mugire icyo muvugaho kubera ko mubivuze mu buryo bwumvikanira buri wese kugera ku mwana rwose w'igitamba mbuga none nagira ngo mbasaye mwese kuri batatu mu magambo ahimye cyane ku buryo bugufiya mbahereyeho ambasaderi Karake mubona umwana rwose w'umunyafurika ndavuga batwumva muri imi tuvuga rw'ikinyarwanda n'ikirundi umunyarwanda umurundi yumva ko nk'umwana ubyiruka atazakurira mu gihugu azagomba guhunga atangiye kubaka urugo atangiye amashuri ikizere mwakibona he ambasaderi Karake
Karake urakoze cyane ikizere cyaboneka nk'uko Twagiramungu abivuze mu kinyarwanda cyumvikana asobanura ibyo navuze mu rurimi diplomatique mu by'ukuri ntabwo twatandukanijwe n'uburyo bwo kuvuga maze rero kugira ngo uyu mwana w'umunyarwanda uriya mwana w'umurundi w'umunyekongo w'umugande mbese muri Afurika azashobore kugira icyizere cyo kuba yakorera kuriya mu gihugu akagituramo akakibamo kugira ngo bishoboke nuko abategetsi bari muri ibyo bihugu bahindura uburyo bwo kurera sinshaka kuvuga uburyo bwo kwigisha abana abakiri bato ntabwo byumvikana ukuntu nko mu gihugu cyacu natanga urugero umwana waturukaga ahantu kera hitwaga Ibugoyi waturukaga hivaga Gisaka adashobora kumenya ko abavyeyi be bavukiye Bugoyi cyangwa bavukiye Gisaka cyangwa bavukiye mu Bwanacyambwe kandi ubu ngubu Ubufaransa natangaho urugero rwakoze revolution mu 1700 n'indi myaka bakivuga bati le Breton bakavuga bati hari abantu bahariya mu karere ka Kanise bati hari abantu bahariya mu karere ka Bordeaux bakavuga abari bahatuye kera abari bo le Breton le Corse d'abantu bo muri Corse ntibashobore kugira ipfunwe ryo kuvuga yuko ari aba Breton cyangwa se ari aba Corse kutayobya umuntu kutajijisha umuntu ni ibintu byagombye kuba ikintu ubutegetsi bwo muri ibyo bihugu byacu bugomba kugenderaho kuko kuyobya umuntu no kumujijisha ntabwo ari bwo buryo bwo kumubuza kuzahura n'ibibazo. Twagira Mungu yavuze mu ateke avuga ati bari abana bari ari amacuti y'abategetsi bari abana babo bari basebukwe babazara babo bari bakwiye kugira bati nyabuna mwo kagira Imana mwo. Ese ko nta utura nk'umusozi ntabwo wibuka ya ndirimbo ya Byumvuhore agira ati none waba ugiye wari uruvumwa abategetsi bari bakwiye kwirinda kuba baruvumwa kandi n'ibintu bishoboka.
Ndabashimiye cyane Bwana Gervais Chondomwe. Ikizere ku mwana w'umunyafrika kumva ko igihugu avukiyemo yagisaziramo agifitemo agaciro nka kumunyagihugu cyaturuka hehe?
Ikizere cya mbere nuko umwana agomba kugira umutekano. Iyo mvuga umutekano bashaka kuvuga umutekano waguye ku mubiri gusa, umutekano kugira ngo awugire agomba kugira uburere, akagira uburenganzira ku burere, akabasha kwiga nk'abandi bana, akabona ibyangombwa bituma ajya kwiga nk'abandi bana abona ngo iruhande rwe. Akeneye kubona umutekano ku mirire ye. Uwo mwana akareba niba ashobora kurya nibura gatatu ku munsi, niba gatatu kadashobotse ariko akabasha kurya kabiri ku munsi. Iyo atabasha kubona ibyo arya ku munsi, umurya kabiri ku munsi nibura cyangwa gatatu, ntabwo uwo mwana aba afite umutekano, ntashobora kugira icyo cyizere. Umwana yifuza ko abakuru bamubera intangarugero. Baba bavuze bati abantu barareshya, abantu bafatwa kimwe imbere y'amategeko, umwana agakura abona koko ko ibyo bintu biriho, umuntu ufite icyaha arahanwa, umuntu urenganyijwe ararenganurwa, agakura yitegereza ibyo bintu aravuga ati ntaho najya handi, nta naho nazakura ndabona mfite umutekano kuko ndabona nta karengane kari muri iki gihugu. Umwana akaba mu gihugu avuga ati ubwo ndimo no kurwana no kwiga nindangiza nzabona akazi cyangwa se nzagira amahirwe yo kubona akazi nk'uko nk'abandi bana. Ntusange bamwe barangiza basange intebe imyanya yabo yarahanaguwe, abandi bajya kwirirwa bazenguruka mu mihanda batazi uko bazaramuka ejo cyangwa ejo bundi.
Ndabashimiye cyane.
Ibi byose biragaruka kuri bya bindi twavugaga, bamwe bitamo ni imiyoborere myiza bakayigusobanura ku buryo bashaka, ariko ubibwira abona ukora ibihabanye n'ibyo wakagombye gukora kugira ngo nawe yumve koko atekanye, yumva afite agaciro, yumva afite ijambo muri icyo gihugu, uruhare mu byiza by'icyo gihugu.
Ndabashimiye Bwana Gervais Chondo. N'ingingo ngira ngo dusorezeho uyu mwaka tuvuganyeho rwose ku mwana urangiza umwaka agiye gutangira undi mwaka ukurikiraho, cyane tuzirikana itabaruka ry'intwari Nelson Mandela. Bwana twagira mu ngumwe mubona uyu mwana tugarukaho yakumva ko igihugu ari cye mu byukuri kandi ko kizahora ari cye, ikizere yakivana hehe?
Ikizere azakivana ko Mandela, urugero rwa Mandela na Afurika y'Epfo bitwereka ko ibintu birahinduka byanze bikunze. Azakivana mu bumenyi azahabwa kumenya ko amateka y'isa twereka ko nta ari akarengane gashobora gutsimbarara kazambayeho igihe cyose. Icyizere kiri cy'uko igihe kigeze abantu barahaguruka bakirengana. Icyizere naho ngaho kiri, ntabwo azagihabwa nuko abantu baje kumuhe ibyo bamuhaye, azagihabwa nuko igihe nikigera abantu bazahaguruka baca akarengane. Nibatabikora wazabikora uwo mwana nabo mu kigero cye. Izo ni ingero duhora tubona ahantu hose, ni ingero z'amateka y'isi yose, kwiga no kwigishwa. Cyakora urundi rugero rwiza tubona tuvuga tuti kizana zakivanaho ko abarenganya abantu nabo bashobora guhinduka ndetse bagakora ibyiza abantu batabakekera. Izo ngingo zombi rero nizo twashingiraho icyizere, tavuze wenda ngo hazaba ibitangaza abantu bazabakoresha, ariko umwana w'umunyafurika mu bihugu hirya no hino akavuga ati akarengane gashobora gucika iyo abantu bakarwanije, kandi abarenganya abandi nabo bashobora guhabwa amahirwe yo guhinduka. numva ari cyo kizere twakwinjirana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kandi tugahora tunibuka ko kenshi abakuru tukabwira n'abana ko hari ibibi twanyuzemo tekereza ko nta bishobora kuba bibi kubirusha ibyo nabyo byabikindi nzira yo kwizera ejo hazaza.
Ndabashimiye cyane Professeur Noel Twagiramungu aho muri leta Massachusetts. Ndabashimiye bwana Gervais Chondo hano muri leta Virginia. Ndabashimiye namwe Ambassadeur Karake Kanizio mu Bubiligi, muduha ibisobanuro rwose bihagije. Numva kandi twasorezaho umwaka mwese kandi namwe mwese natumiye mu kiganiro dusangira ijambo muri uyu mwaka urangira, mboneho ku giti cy'umwihariko kubashimira mbikuye ku mutima. Mwese mwaritanze, mwashyizeho akanya kugira ngo ibiganiro byacu binogere abatwumva buri munsi. Mu izina ryanjye no mu izina ry'Ijwi ry'Amerika, mbifurije umwaka mushya muhire wa 2014 uzababere uw'amahoro n'imigisha mwifuza. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ndabashimiye cyane rero.
Murakoze cyane, namwe muzagira umwaka muhire.
None rero mu kubasezeraho, ndumva iyo njyana mwatangiye kuyumva, ndagira ngo mbe mbasigiye nk'uko Ambasaderi Karake Kanizio yabikomojeho agira ati mu ndirimbo y'umuririmbyi Byumvuhore Jean Baptiste, aho aririmba agira ati none waba ugiye wari ruvumwa. Ni mu ndirimbo ye ya Byumvuhore Jean Baptiste usize inkuru ki? Abatwumva rero iyo njyana musigare muyumva, musigare mwizirikanaho dusoza uyu mwaka kandi twiteguye gutangira umwaka mushya. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese nanone mbifurije umwaka mushya muhire.
Polisari wabusize nkuru kimusozi, aho ni wabugiye wari ruhuma. Dore ziriya mbabare zitatutsimana, wowe waradamaraye niwibutse gusangira nurazisize. Dore wabaye indaya ko asenye ingo nyinshi, usize waboroga abawe ntibabarika nonurigendeye. Polisariko, polisariko wabusize nkuru kimusozi, aho ni wabugiye wari ruhuma. Wahemukiye benshi ufungisha benshi, kandi ubaziza urwango abasangira ngendo nonurigendeye. Warangwaga n'urwango ishyari n'amatiku, inzika no guhora birata no gusuzugura nonurigendeye. Polisariko, polisariko wabusize nkuru kimusozi, aho ni wabugiye wari ruhuma. Wari umurozi wica dore wari igisambo, wari umwanzi w'amahoro utashye wapfa kurira cyonga wigendere. Arige rero suko nasiga bahogora, uko nabaye intwari ndangwa no kwanga umugayo nabona kwigendera. Polisariko, polisariko naba nsize nkuru kimusozi, aho sinabangiye ari ntawubishaka. Urugendo rwo ku isi nahora n'urukundo, kandi nkanashishoza cyangwa n'ubukiranutsi nkabona kwigendera. sari, ori sari, nabansi zenguru chimusosi. Aho sinabanyari na ubishaka.